Yeah, people, tell me what you deal with, man. Can we introduce the baddest dance around town?
Magic's angle on the beat.
Waka waka stylo, waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono. Waka waka stylo, waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono.
Wenye kuna mwashi kuna jambo. Select the sound it ni msunde kando. Ni mchanga nyarambo kanambo. Risase ting ting tonight. Leo niko waka hadi sunrise. Watoto fine fine body fine. Ongeza tempo kiyo no panga. Already upon the scene before you realize. It's a wicked day. Usicheze na fire tena wicked day. Arrow boy light fire. Every day tunajenga empire. Empire na siya ma vampire.
Waka waka stylo, waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono. Waka waka stylo, waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono.
Cause I do it for love, me no do it for money. Moto tunawache tukiwapa burudani. Mnaipata kwa ndane.
Ah, walking time, never waste my time. You're rocking with a Kenyan King Kong, eh, eh. It's a dancehall time. Girl, them sugar say them love my voice, eh. What a beautiful feeling. Eh, wine, put your hand to the ceiling. Eh, waka waka is killing them. In a whoa, whoa, whoa. Eh,
waka waka stylo. Waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono. Waka waka stylo. Waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono. Stylo, waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono. Waka waka stylo, waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono.